Zohlala phansi ngivele ukushona kwelanga, bafana bami bese ngithi hayibo.